haddana may diyaaran hayna inuu been ilaa hore ajoom ilaa iyo eedar diyaarada diyaarankana arrimaha soo kormeerka soo ka saabsanahay arrimaha nabadgelyada bulshada iyo horumarka in iskajirad miiriyaal badan saameeyo yaa ka jirnay kormeerka sahayna
mudane xildhibaan marka lagu hadalo deegaanada isan hamarteen iyo gobolka Bakool xaaladaha nololeed ee ku jirta haddii walinkataa wataal ilama
wallahi wal ciid yaa badan oo sidaa ka madiyana kin gobol degmada Rabdoora degmeed aan burbursan ciid aan tabaalaysan dad ciid aan baabaan ismooyishe ii walaagi adeeg bulshada ahay wal yar ku bilaawnaa in ciid aan duruufaysan yaa ka aragni taasoo una eednin xanuujisay arrimo badan insha allahu tacaala una samayn badan ka dayda inay ka tala jarnano inaynu meelo kaleena deersina degmadaasoo eedan baabaaday ilaa waqtigii oo la seeday ilaa ka dhabtii oo naxda wal raashin an suwal nolol eedan deerna ama wal horumar ka saabsan in deerna yaa aragday yaa eedan ka aragnay
kasi
marka insha allah deegaanada kale kulli shoona saaxiib la sameeyay laakiin deegaanka Rabdoora eed aan dibaa fiksanayn durufaysanay deegaanada kale saas oo kale marka Bakool guud ahaan dib isiiyay ayada ku yiriin samafalka ee dilli walba ku yiriin horumarinta saas oo jiritay saas oo kale mufaran ganacsiga minis forum dibaa tabadan oo bileerin oo imi aragday gurmad degdeg ah oo ku qabasho xoog leh lan kalaan baan la ku jarto
kasi mudane xilwaan marka lagu hadalo dhiniga siyaasadda gobolka Bakool maamulo qarsho oo muran weyn dhali oo Bakool sare iyo kumid antijala ka dhawaaqay bulshadana afkaaro shar duwan yarantaas ay ka aaminsanaayeen haddii si aan tii xilwaanada qaranka ma jeelad lahayn arintaas may ku galan gare
wallahi arrimo oo aad nasiib badan ay waayay socdaalkana kumid haysi may eedi eedan kulli hor suray